ngo yiga enategedde bilungi byoyagala sikisuubira nti ngenda kutaayo buli basajja be banayiza bitumbe bifulayiza ebyebirwa okulabika kotunula na tayalisa byonna byonna byonyumirwa kuva za bukunyumira
Gogolo,
must be right,
Kalasana Guabusao.